7:45, quarter to 8 o'clock, Ukhozi FM. Sikubingeleleke sikwamukele kuvuka Mzansi Breakfast Show. Sinephela umsakazi Ukhozi FM, sikubingelela sikwamukeleke nanamuhla ekuseni. Ke sihlaziye ipolitiki ngolimo lwami nawe uyolimo esiliqondayo ungcono nomzana Nhlanhla Mtaka kuphuma kwingabathi group ekugcini lapho futhi nelikhulu iqhaza kusungulweni nasekuqhubekeni kwephephandaba ke elikhuluma ngolimo lwesintu, ulimo lwesiZulu. Ungayithola nawe ke ikhona idolo. Bayede. Baba Mtaka, sikubingelela sikwamukele kuKhozi ekuseni.
Abendlovena amandla enhla nasezansi, siyabingelela.
Ngesikhathi namhlanje namhlanje sibheka lesi sihloko sichazelwe ukuthi iphuthe lenzo umnumzana uZuma noMahlante ngonyaka ka 2012 mangawumbi. Iliphi le liphutha mfowethu?
Angiqale ngikhumbuza abalaleli ukuthi unyaka ka 2012 kwakuyunyaka omqoka enhlanganweni ebusayo. Kwakuyunyaka lola babeqeda khona ikhulunyaka, futhi iminyaka eyikhulu babunjwa njengoba basungulwa nje ngonyaka ka 1912. Esinyake seyinqumo okwakufuneka basithathe kuleyo nyaka kwakuqoka umengameli weqembu kwinkomfa yabo eyayisemangahome uprovinsi impela abazalelwa kuyo ngo-1912. Okwamangaza-ke lapho ukuthi iy'mbangi kwakungabantu ababengabalingani. Sokhumbula ukuthi mhla kududulwa umengameli uMbeki Polokwane, nakhona kwenzeka okungajwayelekile lapho umnumzane uMhlante wabe esengena nomnumzane uZuma ukuthi yena beyisekela uZuma beyomengameli. Uma sibuka iy'nombolo zalapho siyabona ukuthi babemthandile abalandeli bakwaZuma uMhlante ngoba bamvotela ngobuningi babo, ngoba bethi uyena uzojiyisa uZuma. Uma ngabe awumthandi uZuma mase kufake kuMhlante uzothi uzokwehla umoya, athi ukujiyisa kube ngcono kuwe. Ngempela imphumela kwinkomfa yasePulukwane yasho kanjalo. Indaba-ke isiqala eMangaunge, la khona uMhlante eseshelwe ngamalungu akhongolose eGauteng ukuthi akame asheshe amkhiphe uZuma. Ilungelo lawo-ke lawo malungu, kodwa lokho kwaphambanisa umgqibo owawusuqala intaba babeyiphotha, ngoba ukube uMhlante nabezitha akwenzanga lokho, ngabe ayikho inkinga yokuthi ubani ozoba umengameli. Ngoba kuyakuthemba ngoba ngabe uMhlante uzoba umengameli ngoba intambo yayiphothwe ePulukwane yayinokuvumelana. Iphutha engicabanga ukuthi lenziwe uMhlante ukujaha leso simo sokuthi abe umengameli ephindiswe eGauteng ukuthi kungenzeka imiphumela emvune, wangena ehlazweni siyakwazi sekumlanda. Akayedwa-ke owenza iphutha, ngoba noZuma wenza iphutha ngokuqhamazela ngokubuka kwami. Waseyoqoka umuntu ofana noMhlante engamthandi. Ngithi ufana kanjani unoMhlante? Ukungena kwaMhlante uZuma wayezama ukukhuluma nenyunyana, uMhlante wayenobhala jikelele wenhlangano iNUMBO, National Union of Mine Workers. Uthe uma esehamba uMhlante lo wayemthanda bemvumile bonke, wayeselanda uRamaphosa naye wayesebenza noMhlante ewunobhala jikelele. UMhlante wathatha kuRamaphosa kuNational Union of Mine Workers, nalapho ezama ukuletha umuntu onomlando ngoba kusebenzi nomuntu onomlando ozobukeka njengomuntu ongazwani naba noMbeki. Iphutha-ke lapha sekuthenini akuthi ngoba uma usuhlaselwa yimpi bese ulanda umuntu ongamthandi, ngoba uthi uma esesondele bese egcine esethandwa kakhulu ukudlula wena. Umnumzane uZuma kule nkinga nje manje ngoba wathatha ngokuthi umnumzane Ramaphosa uzoba yimpaka nje, amfake lapha ethikithini lakhe bese enganyakazi kuze kusho yena kuqhamuke nabanye abantu. Ingakho esebengena kwingcindezi abalandeli bakhe ukuthi kuthi kunesekela mengameli, bese bethi hayi babone ukuthi bazofuna engxenye. Konke-ke lokhu abantu abafake ukhongolo sekule nkinga ukuqhamazela kwaZuma noMhlante ngo-2012. Omunye secabanga ukuthi usengaphatha ngoba usengaphuma inxiwa yena mele ngoba ngasafuna ukuba esithunzini sikamnumzane uZuma, noZuma angayinika isikhathi sokuthatha umuntu noma ngabe akayena inyunyana ozovumelana naye, ngoba iqiniso ukuthi uZuma akaze amamukele uRamaphosa njengomuntu abalingana naye, wamamukela njengempaka azokwazi ukudlula ngayo esimeni esase siphuthuma ngaso sikhathi. Yiko-ke manje sekunenkinga kukhongolose. Umbuzo ukuzothi ukhongolose kufuneke wenze njani? Ngoba njengokubona nje imikhonto icije ngxazonke. ngicabanga ukuthi kufuneke bathathe isithombe abasiqala bona ngonyaka ka 1912. Uma wazi umlando wakhongolosi uzokwazi ukuthi ku 1912 akekho umuntu owaphakamisa wavota waphika noma wangqaba ngoba yengekho amaprof. Kwavunyelana nje amadoda ayelapha ukuthi abakhethe umengameli ngokuvumelana.
Yeah.
Abantu abaningi abazi ukuthi umengameli wokuqala we-ANC wakhethwe ngekho conference.
Mm.
Kwayengekho emhlanganweni uJohn Dube wakhethwe ngekho kwathiwa unendoda endala kithi kunathi sonke ngakwalomzabalazo nendoda engakwazi ukusihole siyihloniphe sonke ayikho la esontweni lasewefeni eBloemfontein ngo-1912 kodwa ikwazi uNatali siyayikhetha siyavuma.
Mm.
Nalana kungenzeka ukuthi baphoxeleke ngoba uMhlanga noZuma sebeyenze yayimbi le nto ngoku-ANC sekungafuneki bahlale phansi babuze ukuthi bangeze yini nobuholi abavumelene nabo ngoba lithi iphutha kukho kubavimbayo ukwenza lokho ngoba inkinga bazobhekana naye ngenxa yephutha lika 2012 laMhlanga noZuma i-ANC yothikhetha ubuholi uma ikhethi nje kuphinde kube noqhekeko futhi kwabathize okungesona ke isithombe esihle kubona kodwa abantu kufuneka bavume iphutha namalungu e-ANC kufuneka afunde isifundo ukuthi ungabe umthatha umuntu ongamthandi ukuthi uchibiyela ngaye ngoba ugcine esegezekile inkinga kuwe nokuthi ungabojaha ungene entweni isikhathi singakafiki ngoba ukuba uMhlanga wama ngisasho namanje ngabe lelizwa likho ngabe le-ANC yayikho kulesi simo ukuba uMhlanga walinda ithuba lakhe wangaphanga umdakali njengaleso sikhathi.
Kodwa ke Vomteka kusengenzeka kubuyelwe kokudala njengobusho ekukhetha uDube ekhethwe ngekho ngibheka ngesikhathi samanje so 2017 la ungazuthi wonke umuntu usayicabangela yena ukuthi mina nawe sikhona emhlanganweni sihlangene uhlengiwa akekho usegoli sithi no le ntokazi yona esiyikhethayo ikhona noma ngifuna ukwazi ukuthi akhetheke mina kuze kube yimina odlayo
iqiniso phela ukuthi sesiphila ipolitiki yamaphalishi babona bekhuluma abantu beze bevela amankanka nje ungacabanga ukuthi wena bakhuluma into
esicabangela wena lutho
amaphalishi mina kuvela amankanka nje umuntu usuke evikele iphalishi la kodwa mangase amalunge ANC azi lokhu ngoba kumqoka ukuthi akwazi amaphutha kakhongolosi agcine ngasewona amaphutha kakhongolosi lamalunga awo.
Mm-hmm.
Agcine sengamaphutha omzabalazo wethu sonke ngamafuphi ukona kwabo ngoba bayelinye lamaqembu amadala e-Africa ekuleleni umzabalazo wabohlanga amaphutho onkabo anukubeza noma agcizelela noma afakazela lokho kubi okwakushiya ukuthi hawu laba nje babefuna inkululeko nje bafuna ukuyixhaphazela imali bese bayahamba mangase nje bakuqonde lokho ngoba into eyayenzeka ngo-1912 uma bekhetha uDube babengakhetha uDube we-ANC yangaleso sikhathi babekhetha uDube womzabalazo wabo bonke abohlanga uma i-ANC ifuna ukubuyela kuleso lowo mgqigqoke kuzofuneka ithi cha esikwenzayo manje asisakwenzeli isigceme sangakithi asisakwenzeli isifundazwe sangakithi sesikwenzeli umzabalazo ngoba siphakathi kwehlazo elaye salibona lenzeka kuNkuruma ihlazo salibona lenzeka kuTawunda ihlazo lasalibona lenzeka kuNyerere nakhona amaqembu amakhulu njenge-ANC ngenxa nje yephalishi anqumane wodwa bese kunukubezeka umzabalazo
Nhlanhla Mtaka-ke isikhulu-ke nenye incitha buchopho ozaziyo ekhulumayo ngolimi lwakho nje kome ukuthi geqe isiZulu kuthiwa sitolikwa.